I prove they are no more visitors, those who have come. Brethren of us all days, the Lord Jesus Christ, children of the Most High, the Father in heaven. If you are first timers, you didn't come in the front. Doctor didn't come to bring us. You wait for us. The doctor treats us up there. She works on us when God sends us use medicine. Other doctors are here. God gave them the wise heart.
So to sababa malaika ne malaika wajana kati gende wo msa wo ino gende wo msa.
An angel tells you go to a doctor, you have to go to a doctor.
Kwangu saba katonda.
For you ask God.
Muri nyali ya mukama wa Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
At mo moyo we.
To send his spirit.
Moyo na gamba kati tumye malaika wange.
And the spirit says I've sent my angel.
Malaika inzo kugamba gena mudwali.
An angel can tell you go to a hospital.
Atai inzo kuwekolerako.
And he can work on you himself.
So to vaku dagaliria kubanga waliyo malaika wo butonde gwe twasomako.
Now don't leave medicine, for there is an angel of creations we started off.
Who
works on all the creations. In Revelation 16, verses 3 and 5, there is the angel of water and creation.
Yes,
praise Jesus so much. We want to get that good knowledge to do us good. The full knowledge. Greet of your neighbor. Wish them the best. Which come from God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tell them, my brother or sister, don't miss the city of God, Jerusalem of heaven. Here on the world we are strangers. No one insists on it. What is threatening is one. Many have not gone back home in heaven. And they got lost within hell. But you don't get lost. Don't get lost of cars and houses. All those God has given us free use in life. And in serving him. But let's focus home. Our home in heaven.
Yes,
praise Jesus so much. Thank God for the good moment he's added us. We move on with our journey of heaven. And by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Bosa, and our Bible reader, Pastor Robina. We love you all in the name of the Lord Jesus. We based in this ministry, the new generation with the full knowledge of God and his glory. It's the generation he promised in the Psalms 78. He will create a generation of those who know him, and those who will worship him in knowledge. That generation will not be like of their forefathers.
Yes,
praise Jesus so much. But a new generation of those who worship him with knowledge. And in Habakkuk 2:14 tells us the world will be filled with the knowledge of the glory of God as the waters spread over the sea. Even in Isaiah 11, verses 9, that the world will be filled with the knowledge of God. It's our work in these latter days, for he promised in Daniel 12 that in the latter days, knowledge will increase.
Now
we are in that ministry to bring the full knowledge of God, to destroy the works of Satan, who has been destroying the children of God for lacking knowledge.
Reading
Hosea 4:6, and the Father says, my people are destroyed for lacking knowledge.
Now,
we are a generation bringing knowledge away, that you shift from destruction
kubanga bwayogera ku bulamu obutaggwaawo.
When he speaks of eternal life,
mu Yokaana 17,
in John 17,
onyolwokusatu,
verses 3,
obulamu obutaggwaawo,
eternal life,
kumanya Katonda omu
w'amazima, it is to know the one true God,
ne Kristo Yesu gwe yatuma,
and Christ Jesus he sent.
So mu bufunze bwe bikwata ku mulembe omupya.
Now in brief, that's what concerns the new generation.
Kuyina okumanya Katonda okujjudde.
With the full knowledge of God.
Obuweereza buli international.
It's an international ministry.
Okugamba nti tubuulira Enjiri.
To mean we preach the gospel.
Etegeerwa obulungi ba malayika n'eri obutonde bonna.
Understood by angels and all other creations.
Enjiri eri international mu ggulu ne ku nsi.
It's the gospel national in heavens and earth.
Tubuulira Enjiri nga tubuulira byakulya bya nsi.
Preach the gospel, not preaching eatings of this world.
Kubanga bw'obuulira emmotoka malayika tajeeta.
When you preach a car, an angel is not in need of it.
Naye erife abali ku nsi
badontu us on the world.
Ebyo binyongeze tuweba tubikozesa mulamu buno.
Addition is given us using life.
So tetukitwala nga njiri waba tubiswala ngo ebisuubizo bya Katonda.
Don't take it as a gospel but as promises of God.
Kale gwe mulembe omupya.
Now it's the new generation.
Atutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda.
To fulfill the call of the nation Uganda.
Okuteekateeka amanga gonna.
To prepare all nations.
Lwakudda kwa Mukama waffe Yesu.
For the coming of the Lord Jesus.
Atuddamu okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
We resume preach gospel of the kingdom of God.
N'obutuukirivu.
And the righteousness
bwakabaka
obw'omuguru in the kingdom of heaven.
N'okuzimba ekkanisa ya Kristo
to rebuild the church of Christ.
Abatukuvube
his saints
bagenda okudda okunona
those coming back for
nga tebalina bbala newankubadde olufugiro
they hold no spot nor a wrinkle.
Luno tetunuulidde bizimbe ng'ekkanisa.
It's time we don't look at buildings as a church.
Ebizimbe makuŋŋaaniro
buildings are just synagogues.
Era kutuwonya nkuba nampewo
save us from the rainfall and the cold.
Wabula atagenda kunona kizimbe n'ekimu.
Is not going to come back for any building.
Wan kubadde mumwe banji.
Even though among men of you,
abadde n'ekirowoozo nti ekizimbe yekkanisa.
You had the thought that the building is the church.
Era ne muteekamu ssente nnyingi.
And you injected much money in building.
Mwerabira okuzimba ekkanisa ya Katonda.
And you forgot to build the church of God.
Abatukuvube.
His saints.
Balina okudda okunona.
Which is meant to come back for.
Naye ng'omulembe omupya.
But as the new generation.
Twesize Mukama okukola omulimu guno.
We've trusted God to do this work.
Era ng'ali wamu naffe.
And he's together with us.
N'ejjiri yonna eri abamalayika.
And the entire armies of the angels.
Gamba muganda wo.
Tell your brethren.
Tukyeyogera mu lugendo lwaffe lw'eggulu.
We move on with our journey of heaven.
Lugendo lwa bulokozi.
The journey of salvation.
Era lwe lugendo lw'eggulu.
And it's the journey of heaven.
Lugendo lunange.
It's your journey and my journey.
Lwaba abatusookawo.
It's of God who is before us.
Naffe abaliwo leero.
And we living now.
N'abagenda okujja.
And those going to be coming.
Tuko okudda kwa Mukama waffe Yesu.
To reaching the coming of Christ.
Tuli mu lugendo.
We are in that journey.
Terunaba kukoma.
It's not yet ended.
Yes, yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Twagala kugenda mu lugendo luno lw'eggulu.
We want to go in the journey of heaven.
Olwata mu Bible okumala emyaka musanvu.
Which was moved through the Bible for 7 years.
Okuva mwaka gwa 2005.
From 2005.
Paka
2011
in the
different series of the visions,
the, viroto,
the dreams, the trance,
azota,
yurim, the urim,
samim,
and the thummim,
the
spiritual transports.
Ezitu supposes okulambula eggulu lyonna.
Which can enable us to visit the heavens. As the scriptures of truth are.
Kitabo kya kujjukiza eri mawanga gonna.
Book of remembrance to all nations.
Akyogerako nnyo mu Malachi sura
y'okusatu. Speaks much of it in Malachi 3.
13-18.
13-18.
Kyawe kitabo ky'okujjukiza.
And the book of remembrance.
Kiwandikibwa eri amawanga gonna.
It was written to all the nations.
Kiwandikibwa mu maaso ga Mukama.
It's written before the Lord.
Eri amawanga gonna.
And to all the nations.
So njagala kujjukiza olugendo lwaffe lw'eggulu.
I want to remind you of our journey of heaven.
Tulutambudde okumala akaseera.
We've moved it for some time.
Twayita dda ku nsi yaffe
nebeerekamu. We passed our planet Earth.
Tuyita ku nsi endala mwenda.
We passed other 9 planets.
Tuyita ku bwakabaka bw'emmunyeenye.
We passed the kingdom of the stars.
Itwalaba n'amagombe.
Where we also saw hell.
Geyena.
Hell.
Ekkomera lya Katonda.
The prison of God.
Obunnyo obutakoma.
The bottomless pit.
Mwasibira emyoyo emijeemu.
Where imprisons rebellious spirits.
Twalaba obwekulungirivu bw'eggulu.
We saw the secular appearance of heaven.
Abalisuubira okubeera eri waggulu yokka erye.
Expect it to only be up there.
Liba lyekulungirivu.
It is secular.
So tusiŋŋaanibwa muli munda.
Now we are found within it.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Twayita ku mulyango ogw'omumambuka.
We passed to the northern door.
Ogw'eggulu lino ery'okuna mu kutondebwa.
The fourth heaven to be created.
Kitundu kya wansi.
It's the realm below.
Twambuka mu kitundu ekya waggulu.
And we moved up to the realm above.
Tuyingira mu ggulu eryasooka okutondebwa.
We entered the first created heaven.
Eririmu ekibuga kya Katonda.
Where there is the city of God.
Yerusalemu eky'omu ggulu.
Jerusalem of heaven.
Ekkuŋŋaaniro eddene ery'abamalayika.
A great gathering of the angels.
N'abatukuvu ba Katonda.
And the saints of God.
Tusomye bingi mu kibuga kino.
We started much in this city.
Ebibinja by'abamalayika omusanvu.
The 7 groups of the angels.
N'emirimu gyabwe.
And their works.
N'obulamu bwabwe.
And their lifestyle.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Wabula mu kaseera kano.
But in this time.
tukyannyonnyoka koodi omusanvu z'ebijja malayika omusanvu
still getting explained secret codes of the seven groups of angels
era ng'olwaleero
and this day
oba owandiika mu kitabo kyo
if you write in your book
kuno kuwe mutwe gwe tuliko leero
this is the heading we're covering today
eri yonna ebadde ekyali nnyanjula
all we have had before has been an introduction
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
olwaleero tukyeyongera okunnyonnyoka
this day we get explained more
koodi y'ekibinja kya malayika eky'omukaaga
secret code of the seventh group of angels
koodi ey'ekibinja kya malayika eky'omukaaga
secret code of the sixth group of angels
ba malaika b'omuliro
the angels of fire
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
obadde oyita omuliro bw'obo osaba
you've been calling fire while praying
ogenda kweyongera okumanya ku ba malaika b'omuliro
you're going to know more of angels of fire
oleme kubanga oyita omuliro gw'otamanyije gusibuka
you don't call fire you don't know where it comes from
gw'otamanyiiko makubo gaabwe
which you don't know its ways
wabula ng'ogamba nti oli mukukkiriza
but you claim you are in faith
so mukunnyonnyoka koodi y'ekibinja kino kya malayika eky'omukaaga
explain the secret code of sixth group of angels
bamalayika ab'omuliro
angels of fire
abakulira omuliro
those in charge of fire
okuli mu ggulu n'okuli ku nsi
which that in heaven and one on earth
wali olidde ng'oyagala okwokya emizimu
you failed you wanted to burn demons
obadde otera okujyokyamu
you try to ever burn them
nga naye wafuuka dragon
you became a dragon
ng'owandawanda omuliraawo
gwotanalowing fire you don't see coming
ekiseera kituuse ofuna okumanya okujjudde
time has come to get the full knowledge
omanye bamalayika kiba ogenda okukola nabo mu mulimu guno
know which angels to work with in this work
obatume
and you send them
mu linnya lya mukama waffe yesu
in the name of the lord jesus
bokye emizimu oba mu kyalo oba mu kibuga
demons whether in the village or city
oba mu biwonvu
whether in the valleys
wonna gyina abagiri
where you command them
ejjeri ne lyabamalayika lyetegefu otuweereza
armies of angels are ready to serve us
koodi y'ekibinja kino
the code of this group
eri mu kubikulirwa essuula ey'okusaba
it's in revelation chapter 3
era nga agamba
and he says
koodi yaabwe agamba nti bwati bw'ayogera
the code says that faith
oyo omutukuvu
the holy
ke kanyomero akasooka
that's the first portion
era neddako neggamba
and it tells you
nti bwati bw'ayogera
that faith
oyo omutuufu
the true
ow'amazima
the true
yesu yebazibwe
praise jesus so much
erimu nti bwati bw'ayogera
he has that faith
agudde ekisumuluzo kya dawudi
who holds the key of david
buno butundutundu bwa koodi
eno these are portions of this code
akatundu akasooka
the first portion
bwati bw'ayogera
that faith
omutukuvu
the holy
akatundu akookubiri
the second portion
bwati bw'ayogera
that faith
ow'amazima
the true
then akatundu akookusatu
the third portion
bwati bw'ayogera
that faith
ayina ekisumuluzo kya dawudi
who holds the key of david
akatundu akookuna
the fourth portion
bwati bw'ayogera
that faith
oyaggulawo
he who opens
watabaggalawo
and no one shuts
akatundu akookutaano
the fifth portion
bwati bw'ayogera
that faith
oyaggalawo
he who shuts
ne watabaggulawo
and no one opens
ekibinja kino ekyabamalayika eky'omukaaga
this sixth group of the angels
kyakampinga ku kanisa eno ey'omu philadelphia
encamped in this church of philadelphia
mu biro ebyokutandika kw'ebikolwa by'abatumi
the era of beginning of acts of apostles
era baafunanga obubaka okuva mu bannaabwe ab'omu ggulu
always got messages from their colleagues in heaven
okuyamba ekkanisa ku nsi
to help the church on the world
mu kubikulirwa essuula eno ey'okusaba
in revelations chapter 3
ayogera bw'ati
he speaks this
kubikulirwa essuula ya kusatu olunya olw'omusanvu
revelations 3 verse 7
era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu philadelphia wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya dawudi aggulawo so tewali muntu aliggalawo aggalawo so tewali muntu aggulawo
yesu yebazibwe
praise jesus so much
eno kanisa ya mukaaga
this is the sixth church
era yali ekampinzeko ekibinja kya malayika eky'omukaaga
it had encamped upon the sixth group of angels
message ezaavanga mu bwakabaka buno obw'omuggulu
messages which came from the kingdom of heaven
mu kibuga kya katonda
in the city of God
yerusalemu eky'omuggulu
Jerusalem of heaven
bamalayika abaali basigaddeyo eri baasindikiranga bannaabwe abali ku nsi
angels who remained in heaven sent those on the world
abaakampinganga okuweereza ekkanisa
where they encamped to serve the church
amazima gali bwe gati abooluganda
the truth is this brethren
ffe ng'ekkanisa
we as the church
tubeerawo ffekka
we don't live by ourselves
tubeerawo ku bw'omwoyo wa Katonda
n'oggyirwa
bamalayika eritutuweereza
ebiro
bingi
ffe
nga tetumanyi ku ekyo era nga bamalayika tulowooza wandibanga waliyo Gabudyeri yekka ne
Mayiko
nga tulowooza oba balina babiri bokka
naye
munnange ziri triyoni z'abamalayika
okuweereza
ekkanisa
era
nga tulaba bana mu kibinja eky'omukaaga jjukira twasooka jjuzi ne tunyonnyoka ku kapaati
akasooka nti
bwati bwayogera obutukuvu
ne
tulaba obutukuvu bwa Mukama
okumanya
okujjudde
omusana
ogw'okumanya ng'ayagala naffe tufune omusana ogwo
gw'okumanya
tubeere batukuvu nga bwali omutukuvu
yesu
yebazibwe nnyo
naye
nga tetunaba tutandika kunyonnyoka akatundu ako
akookubiri
bwati bwayogera oyo w'amazima oyo mazima
koodi
zino oyinza osingana nga
tuzikubuulizaamu
yeebazibwe oyo mazima
tuba
tuwogera ku Kristo
yesu
yeebazibwe
nnyo
naye nga koodi zaayibwa bamalayika bali abatukuvu
tusobole
okubaawula ku bamalayika
abaagwa
yesu yeebazibwe nnyo
ebibinja
malayika okutwaliza mu
27
bibeera n'abadomezi 7
n'abagaba
ebyokulwanisa 7
ka
tulabeko ku badomezi katono mukubikulirwa essula y'omunaana
olusooka
n'olwokubiri
kubikulirwa essula ya munaana olunya olusooka bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasirikiro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa olunya olwokubiri ne ndaba bamalayika 7 abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7
yesu yeebazibwe nnyo bamalayika mu bibinja byabwe 7 balina abadomizi 7 abalina amakondeero
7
wabula omudumizi akutte ekkondeero ery'omukaaga yaadumira ekibinja kino kyamalayika
b'omuliro
era malayika w'omusanvu
tannatuuka
kulabika ng'akola kubanga yalina ekkondeere
ery'omusanvu
ekkondeere
ery'enkomerero
naye ng'omudumizi akutte ekkondeere ery'omukaaga yaadumira ekibinja ky'abamalayika ab'omuliro abalina koodi eno gye tunnyonnyokako kankano
nti
bwati bwayogera omutukuvu ow'amazima ayina ekisumuzo kya
Dawudi
aggulawo
newatabaggalawo
era aggalawo
newatabaako
okugulira
ejjeri
n'eryabamalayika
kizibu
nnyo okujja okukola ne balemererwa
olwa
bakozesa nnyo koodi nti bwe baba baguddewo
teri
ayinza kuggalawo
no one can close
kubanga mukama wabatuma nti musigulize muggule
wekkubeeri
waakiriba okyawo omuliro ne bayitawo yesu yeebazibwe bwe kiba kyetaaga kukubawo okkuba mu ngeri
yonna
waakiri bakoleeza omuliro gwonna ogusembayo baayokya Sodomu ne Gomora ne
bagisaanyawo
ne bagifuula Kalihari ne Sahara
Desert
bamuliro bamalayika bemuwulira ab'omuliro
oyinza
okubadde obeere n'obuuminga mu kusaba
kutoddamu
okukola bintu
bitategeereka
omanye ebbanga erivuddeko abalokole tubadde tuyitibwa abalalu
naye
ng'olumu tulimu ku ddalu naabo
badde olira
eddalu eryobutamanya nga likutawaanya bakusanga oli awantu tebawuliramu nti oba kale malayika w'omuliro
yokya
kati mulokola omuliro agujjawo kati olw'okuba ensitoso aginnyonnyola ebadde ekulabanga mulalu
But we are no more mad. We want to tell people. People, when you come from religions, you come from. Religion was salvation before.
It
just perverted from track of salvation. Just as you see salvation of there had perverted from track of the gospel of salvation. And they went to the finances of the world.
So
now, a level of salvation which have fell and God raised another. God who began a work should not end it on the way.
Yes,
praise Jesus.
So Christ.
Now in Revelation
8,
verses 1 and 2,
we have
commanders holding the seven trumpets. Those trumpets, they usually appear like the ones you see here.
You see
a big image right there.
Yes,
praise Jesus so much.
Babi,
these are commanders.
Inge,
but the sixth group of angels
is
commanded by the angel of the sixth
group.
In your prayer, you can pray. In the name of the Lord Jesus, Son of the living God, I ask, Lord, Father Almighty, send the Spirit, command angel with the trumpet, the sixth trumpet, the commander. Who command the group of angels, the sixth group, the angels of fire, those who are
led,
the angel holding, the sixth power, the wrath of God, is the angel of fire, who is spoken of, Revelation 14,
verses 18,
on the altar of God, the golden altar, which is in Ezekiel, chapter 10, get fire, on the altar of God,
command you go
all powers of darkness,
on
wherever they are,
Zachariah,
like in Zachariah,
Esureso,
chapter 1, verses 18 unto 21.
And those
who terrified,
Maraika womuriru,
angel fire,
no muriru,
pass with the fire,
Sodom,
like you burn Sodom,
Gomorrah,
and Gomorrah,
burn the
powers of
darkness, burn
the city, burn the sorcery,
burn the old
angels,
who
like
to,
who has flown
swift,
who can move,
who speedier
Sarah, swift
cloud, namu Daniel 10,
Buka, you fly,
buna wona,
awali
ya mangi chizikiza,
yocha,
you burn,
amasaro,
the shrines,
owele nonora giriza, you were commanding them,
siku deri,
not to be
there, yocha,
I burn,
amasaro,
the shrine,
fire,
fire,
ati,
yocha, firing yourself,
chuvula wikanisa yuku
chisani wabi wemi, church, which time the demons captured them,
yara vanga mchisagi,
they thought you were joking over them.
You know,
one day there were these boys.
And they
had Paul cast demons.
In
the name of Jesus.
And
they too went.
And
they put demons on the people.
Yes,
the name of Jesus, Paul preaches.
They
look at them like that.
They
told them, we know Jesus. Even Paul.
Who are
you? They began to tear their clothing.
Yes, today
you chase them in church, they tear you, you fight with
them.
You have to have much of them, you have to have the demon.
Jesus
and the apostles,
the
Holy Spirit and angels.
So
you just
don't come on,
leave him.
Angels
of change, take the demon off.
These days
he went to the false prophets. A demon is just a
fellow
demon. They first fight each other. Who has gone to a shrine well to hear how demons capture. They bring a chief demon, a big horn to capture a younger demon. They fight each other. You feel the battling among them.
Many
came with demons to chase young demons. And the first battle,
they
capture you, take them off when you're outside.
But
when you are studying the gospel, they begin on the people, troubling the service. Sometimes they even queue. Each one is waiting for its turn. They finish this one, even this one will come with its drama around.
Christ
sent an entire region once.
Amen.
A thousand demons just once. Power of the Holy Spirit is no more in charge.
Wizards
have brought senior demons to chase the junior demons. That's why you give much sacrifice in the hills of those churches. And they can give sacrifice to those their demons.
Yes, we was
raised. But let's put that aside. But like we've told you, and the fifth group of angels, the angels of fire,
goes
with the code that faith, the holy, the true, he who holds the key of David, he who opens and no one shuts,
and
he who clothes and no one opens.
Yes, we have a
praise Jesus so much.
Katungu akasokanti bwati wayogera tukuvutu akanyonyoka.
Portion that says the only we explained it.
Nga yemutuku vajudoma sana ogwokumanya.
He is the holy filled with the light of knowledge.
Iranga muyete mulimu wadde
chisikisa. In him there is nothing like darkness.
Nga twito okubira abatukuvu.
And he calls us the holy.
Tulioke tukolagana ne jira bamalaika abatukuvu.
And then work with armies of holy angels.
Irisala yomutukirivu yinzo okukola ebingi.
The prayer of a righteous avail much.
Obira gambe nga tunaba kunyonyoka katundu akokubira.
And I tell you before we explain the second portion.
Tibwati bwayogera.
The true.
Yes, we have
praise Jesus so much.
We
first briefly, what concerns the angels of fire? For in you, people who have just come to sit here, begin to wonder what is that? But the Holy Spirit is good.
He's
the best teacher. Pulls, recaps a little what discovered. And you pick together with us. In the new generation, don't worry. You have to be filled with knowledge. Don't fear how will I learn them.
In
1-2 months, you'll be on track.
Amen.
Even today,
you're on track. If they ask you what you used to chase demons, can you struggle with that now?
Angel
of fire, I learned him. Though you have not got their
code,
you remember there is an angel of fire.
Yes, he was when
praise Jesus so much.
Maraiko ya kutekone diomukaga.
This angel holding the sixth trumpet.
Adumirono maraika kutechiye chomukaga.
He commands the angel with the sixth bowel.
Kubikuliba 15.
Revelations 15.
Onyorisoka.
Verses 1.
Kubikuliba sura ya 15 onyorisoka.
Revelations 15 from verse 1.
Nenda bakabonera akalala muguru akanene akechitalo. Bamalaika musanvu ngabali ne banyo bonyo musanvu ebyenkomerero. Kubanga mwebyo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
Malaika musanvu abali nakagoze ebyokulwanisa.
Angels with bowels of weapons.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
Bible yegena ne kugamba.
Bible tells you.
Ndebyokwensa byentalo za.
The weapons of warfare.
Sibyambinna musayi.
Not flesh and blood.
Kubanga wali wejira malaika eri tukusaidia.
The armies of angels on our side.
Eri ne byokulwanisa byaffe.
Who hold our weapons.
Kati mubano abakutte ebyomusanvu.
These hold the seven bowels.
Ebyokulwanisa omusanvu.
The seven bowels of weapons.
Kuliko malaika ono wechi byekyomukaga.
The angel of the sixth bowel.
Avunanyizibwa ku muliro gwonna.
The charge of all fire.
Okugufuura ogwokya nnyo okumugumya ogunnyogoga okubabula ennyo
tuvula
bakwata misaki Abednego yabasuula mu muliro
malayika
w'omuliro n'ayingira mu
makati
n'agufuura okutookya wali we baali nga tegwokya namuwadde ne babeera mu muliro mulinga
another was with them in the fire.
Look,
the so-called Uganda martyrs.
After
they have acted their madness, forgive us, you who worshipped them.
But
some of what they beat them involving in others' affairs.
You
can't go before a king, they ask you, what is your name? You tell me, him, I'm the big-headed one. He has to pick up those big-headedness. You tell him you are a spy. Those who deceive them, they will be like that sad rush to get saved from the fire. And they burnt them to death. Before you prove how things are done, don't just dare try them. We've spoken that.
We
revealed what was in the midst there. Why did they ban these our colleagues? And the angel of fire never came to save them.
Yes, he was raised.
Jesus so much. This angel is in Revelation 14. The one in charge of the group of angels of fire. Revelation
14:18.
Revelation
14:18.
You
had an angel in charge of fire, goes at the golden altar of God, which is in the midst of the cherubims, and he gets the fire from there.
He gives
25 trillions of angels of fire.
Now
they can come in, burn down Sodom and Gomorrah. Now these little powers of darkness
are
going to send armies of fire.
Satan
down.
You're
not going to be alone. You are into those programs, the P9, P5.
Fire.
You don't know where fire comes from. You see, battles have become hard.
But
we tell all those pastors to come get more in knowledge. For the more knowledge is coming,
it's going
to become a terror to those who don't want knowledge. It will cause them to think we are even abusing them. But we shall speak of truth of things which have been done without knowledge. And many will think perhaps we are proud. But what we shall speak will always be in knowledge. You know, when someone speaks knowledge, you see that perhaps they have despised you. Even religious will feel that. You have abused us. But we've not abused you. You know, one day, Jesus appeared before the Pharisees. He told them, I am a son of God. And they tore their garments. He has spoken what? They
think
someone can be a son of God. They tore their clothing.
We tell
you
today,
there is an angel of fire. You say, what? What was that? We know how to blow fire ourselves. I want to believe this parable of the Baganda, the proverb. Wisdom, little wisdom, breaks the one who holds it. You don't get finishing. You had little knowledge. And you rejected knowledge. God tells us in Hosea, because you rejected knowledge, I will reject you, be my priest. And the white man says, if you see an empty tin and you knock it down, it brings a lot of noise. You are praying empty-headed.
It's
not abusing.
Words
of knowledge, you may think they're abusing you. You know, they used to sing us.
This girl didn't know how to
write, but you didn't know how to write.
Yes, we have
praise Jesus.
The
group of angels of fire, they have a secret code. They burn powers of darkness. They don't want to confuse the world. These things of the shrines you did burn the demons. You burn the rags of the shrines. The demons,
they're
fallen angels. They need to be burnt with fire of holy angels. You get a demon, you put it in your altar physical.
ngabugisula mu kyoto.
And you throw it in the altar.
Tamutubuza.
Don't confuse us.
Musabo gibera mu kyoto.
In the shrine there, in the fire dancing. You are in the shrines and you are worshipping them and it falls on someone and they fall in the fire. They are not harmed. And they come away, they have not been burnt. Physical fires.
They
came back, beat down the church. Now church, they are walking naked. They clothing of the young children.
Yes,
praise Jesus. But as God is living, the group of angels of fire, they are there to display power of God. Before I reach to explain to you, the reason why we started groups of angels, the first major reason, to discover the power within the word. For the angels, they are at the power in the word we studied. Don't you still read it here? But the power in this word are the angels.
Yes, you
praise Jesus so much.
Those
who fulfill the word of God.
Yes, you
praise Jesus so much. Let's briefly read. The angels, the power within the word. Like how long you read the Bible, it can come to pass.
But
the problem you had is one. You never knew of the power in the word. You didn't know behind armies of angels, the mighty ones,
to
fulfill the word of God. Let's read Psalms 103:19-22.
Zaburi chikumi musatu unyiru wa kumina muenda.
Psalms 103 verses 19.
Mukama yanyweze ntebe ye mbuguru. Nobu wakaba kabwe bufu gabi unna.
Chitakufe ni wankuba denga ali mbuguru.
Our Father is in heaven.
Na ichi gambuji mukama wafu Yesu.
And his word, the Lord Jesus.
Yatumo umoyo we.
They sent his spirit.
Nejiri yaba maraika.
And the armies of angels.
The
Spirit will lead us
in
our journey back to heaven.
And
he bears our weakness and the armies of angels to serve us
to
fulfill the word of God. Let's read and hear.
Zaburi chikumi musatu olunyiri olwabiri.
Psalms 103 verses 20.
Mumwebaze mukama mweba malaika ave mwe abazira b'amaanyi. Abatu kilize chigambo che. Ngamu ulire dobo zile chigambo che.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus so much.
Ejeri aba malaika.
The armies of angels.
Abazira aba amani.
The mighty ones.
Abatu kilize chigambo che.
Who fulfill his word.
Aba ulire dobo zile chigambo che.
As they listen to the voice of his word.
Amani angali mchigambo.
The power in the word.
Aba malaika
benye. They are the angels themselves.
Abazira aba amani.
The mighty ones.
Abatu watu kilize chigambo che.
Those who fulfill the word of God.
As
they listen to the voice of his word.
Now
when they tell you that fight the devil, you will run from you. Don't shout. Go. No. Speak the word of God. It speaks how? Lord,
with
the powers of darkness, as you send angel fire, as it is written, Revelation 14, verse 18,
the
angel in charge of fire, and this group,
let them pass through now
to vast powers of darkness.
They are
going to fulfill, for they are the power behind the word you read.
Yes,
praise Jesus so much.
So, songa yokumanya bino byonna.
Now, the issue of knowing all this,
which
concerns the holy angels,
we want to discover
the power in the word.
People
say that we're going to be praying with faith.
But
praying faith is not hanging in the space.
Bible
says faith comes from hearing. And hearing by the word of God. According to Romans 10:17. Now if it is like that, Romans 10:17, that faith that comes from hearing and hearing by the word of God. It means that after you've heard the word of God, it speaks how?
kakati njagala kwokya mizimu mukama yangamba atya nti nina malayika akulira omuliro ekigambo kyo bwe kiri bwe ekityo akutoolawa nga mpulira ezekeri 10 eyingirawo nti akutoola ku kyoto kya mukama ekya zaabu n'agenda n'amansira ku bibuga n'enfuna ekyokulabirako mangu ago ekya sodomu ne ggomora mu lubereberi awo n'enzirayo mukumu Matayo 18 19 che munasumula ku nsi mugulu che sumulwe ati ejira ba malaika sawa ya kusumulula omuliro ogwokya buyitemu okwokya amaanyi gekizikiza ebikobya ba sitaani ebibadde mukolya abaana ba Katonda okubalemesa okubeera obulungi ku nsi kuno owulidde engeri ejje weyino kati ensaala zigenda kubaamu okumanya ekigambo kya Katonda osabe bituukirire mangu nga tokyaddawo kukalamuka na saala olowooza bannabbi n'abatume baakikolanga batya oba ndi musajja wa Katonda omuliro gukke gubooke kumba alina ejjira bamalayika b'omuliro bakampinzaawo agenda okwogera ng'akimanyi ayita buyisi muliro kati naawe oyagala kulinnya lusozi oyingire mu kukkiriza okole mu ngeera y'omuliro Yesu yeebazibwa kuzuula amaanyi agali mu kigambo gye tukomye okusoma ebinja amalayika bino omusanvu Yesu yeebazibwe era nga bamalayika b'omuliro totawaano babizimba mu lubuto muliro tulinayo bali abalongoosa gabudyeri mu kibinja ekyokubiri ekyabamalayika ne bakanso mu kibinja ekyokusatu bo balongoosa bajja mu kwolesebwa ng'abasawo naye ono ye wa muliro kizimba pyo kyonna totawaana na kugenda kifuluma kubanga towali budde bwa kifulumabasaanyawo na muliro Yesu yeebazibwe nnyo amazima gali nti kanisa mukama yatugamba tubeere bayigirizwa so si bagoberezi okugoberera kutuusiza wabi nnyo okugoberera ebintu by'otategeera mu kifo ky'okwesiga malayika wa mukama oli ku ndomola z'amazzi oli ku butambaala kati bo bamalayika bakole olina endomola omulala otaddeho kifaananyi kya nnabbi kiri awo kati malayika ano nekyewoogwomanyi naye ebiro bye tulimu baluganda ejjire bamalayika lyatuuka ddabaatandise okukampinga wonna wonna mugenda kubala mukolesebwa kwammwe bagenda tuuka kutambula wano na kanisa na bigere mwatandise dde okubala bwoba oddayo nga otawanyizibwa mu kirooto oyita abadoni nga yatuuse dde omuzimu akuba n'agusiba n'enjegere n'atwala mu bunyi obutakobawe kati no twebaka ne tonda tumala nako twajja kuweebwa birembe twali tukoye nga tuzitowereddwa mu nsi kati mukama n'atuyita ffenna abakoye tujja toyinza ate kuddaano kututawaanya ejjire bamalayika weriri okutuweereza kangano tweyongedde okubategeera ate gyetweyongera okubategeera nabo bongera okututegeerera ddala Yesu yeebazibwe so nga bwe tutera osoma mu Ibulaniya esula y'esooka bamalayika gye beeyo gitumibwa nga gigenda okuweereza abagenda osikira obulokozi batumibwa okujja okuweereza abagenda osikira obulokozi ab'okuddayo ku bwakabaka bw'omuggulu so oluganda totya ejjere bamalayika b'omuliro liri ku sayidi yo okusobola okwokya amaanyi g'ekizikiza kuma obutukuvu n'obutuukirivu ojja kulaba ejje lino nga liri wamu naawe ojja kwebaka mu mirembe ozuka emirembe
take up peaceful.
Binombo emizimu gibadde gikutuga.
This is the demon strangled you.
Ebigera kudamu kubaawo ebyo.
Going to happen.
Ani amaze mu new generation ebanga nga bakyakutuga.
Spend time here and they still strangle you in the sleep.
Obanga ebakuluma oyita malayika agaana
okujja. Or when they attack you, you call an angel, that it doesn't come.
Bani abagana nti bulijjo tubayita ne bajja.
Who of you say you call them and they come?
Muli bangi.
You are very many.
Atanaba kubayitako naye gendo obayita.
Has not called, go test and call them.
Toddamu kuyita Katonda wa nabi God.
The God of your prophet.
Yita Katonda wo.
Call your God.
Yakutonda.
Who created you.
Oyita Yesu yakulokola.
Call the Jesus who saved you.
Oyita omwoyo omuntu okuva omulenzi wo.
Holy Spirit your
helper. Omugabe mpereze gira bamalayika.
And you say, send me
abilities. Baganda banga banyambako mu lugendo
lulu. Brethren, help me in this journey.
Nsobola okuwangula.
I can overcome.
Mu linnya lya Yesu.
In the name of Jesus.
Umanyo genze lewezi wako Katonda wanabi.
You know you always on the God of your prophets.
Yes, one of
the Jesus of the prophet.
But you are
now the God who created you, when will you worship him?
Yes, you ever see
you. Praise Jesus so much.
So maybe you never Uganda.
Now in all that brethren.
But when
you look at this. Second Kings chapter 6.
15
and
20.
The armies of angels of fire encamped in the era of Elijah and the era of Elisha.
And
they called them the bad powers of darkness. And they worked many miracles.
For
they had the Spirit of God in them.
And
they had armies of angels on their side. You want to worship God of Elijah.
And
you've not known his ways.
You want to see
miracles Elijah did. He did them by his power. By the Spirit of God,
and just
the mighty one, fill the word of God.
Let's
read the Second Kings. Second Kings chapter 6, verses 15.
Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba ejje n'embalaasi n'amagaali.
Yes, you must
praise Jesus so much.
The era
we speak of,
Israel
was being attacked. The angel of the rain should shift the rain elsewhere.
That
he takes it to the side where people are plowing.
This
time we go to serve elsewhere. Which we finish. We ask to ride those clouds. Take them in the other place.
Yes, we are going to
praise Jesus so much.
In
these days,
Elisha,
you remember Prophet Elisha.
Yali,
they were being attacked by the Gentiles. Yet they had demons amongst them. Now what God too did,
he too
sent them angels.
Now
in the
earth,
we are not meant to be alone. And the greater one, the Holy Spirit in us,
we are joining
on those on our side, the mighty ones, the holy angels. Let's read this verse.
2
Kings 6 verse 15.
Lava, eje n'embalasi n'amagaali nga bazingizizza ekibuga. Omuddu we n'amugamba nti zitusanze mukama wange. Tunaakola tutya? Olunyolo 16. N'addamu nti totya. Kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo.
Owulidde kye yamugamba. Yamugamba nti bali boolaba abasimbye
wabweru.
Tebali bokka.
They are not alone.
Mu masakati gaabwe balina emizimu.
They are midst, they have demons.
Let
me tell you one thing you
have to know.
People in the world, they have things with themselves. They have their forefathers, the demons. Yet not the dead relatives of theirs. From their clans. They have fallen angels with them. Now what we have to do as
church,
we too must have people on our side.
The
angels in midst of church.
You
do when you're walking. You don't walk speaking yourself.
When
you
reach
the time you fell mass, you walk and you're walking speaking tongues.
anti mune tolina mirembe.
You have no peace.
Kubanga teweka kasa omo yali mugwe tomutegera bulungi. Ba malaika bali kusaidiyo nabo tobamanyi. Otambulira mu ntisa.
You walk in fear and terror.
Rashir mam na karabash.
Shita.
Buli wotu kanga otani
where you reach. You knock your tongue like that. Bite them.
Kubanga tewe toka kasa.
But you're not sure.
Kubanga muburokozi wa domazimu miyake juwirako.
But you spend many hours.
Neto manji na mamaraika mamekaba li
kusaidi. Don't know how many angels on your side.
Alamu muhita msaibu esu.
Some of you, you pull the blood of Jesus, I cover
kutubike
myself.
Kutubike.
I cover the
blood. Tegwajia kutubike kukwajia kutubike kukuzia.
Did come to cover us, it came to cleanse us.
Wembamu angaro obu kumi.
If you want protection, ask armies of angels.
No moyo wa manyo kubera mumbu.
Spirit is greater than
you. Ayo msaibu esu tegwajia kubika kubi.
The blood Jesus come to cover wajia our
sins.
It came to cover our sins.
Okubisa anyao.
Destroy them.
Yes, Jesus is with.
Praise Jesus so much.
Na ye mukama yazibula amaso gomulenzo.
God opened the eyes of this servant.
Na rabi chimije kine cha malaika bomuli.
He saw armies of angels of fire.
Baseka bake kyo ku bile sura yo mukaga olunyirwa 17.
2 Kings chapter 6 verses 17.
Elisa na sama nayo geranti mukama wange kwega ilide omuzibula amaso ge alabe. Awo mukama nazibula amaso gomulenzi. Nalaba aulaba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro agetoolodde Elisa.
Yes, Jesus,
praise Jesus so much.
Nga bamalayika bakampinga
ddaate
bano baali bamuliro bokka nga
bwebalabaamalayika
bamuliro baali baweereza n'erayija. Ono mukama we yakyusa omwoyo n'amuteeka ku Elisa.
Egira
bamalayika nayo ligamba tugende tuweereze
omwoyo.
Ate baabakubisamu mirundi
kubanga
Elisa yasaba double
portion.
Eyo omwoyo yali kwerayije.
Egirya
bamalayika b'omuliro. Jukira tulabye ng'ekkanisa mu kubikulirwa essuula eno ey'okusatu olw'omusanvu ekkanisa zibikola abatume bwe zaali
zitandiseng'amalayika
nabo baali bazze era bakampi
naye
gye twakoma okuva ku kigambo kya katonda
ne
tudda ku biboozi.
Nagenze
mu amerika natambudde eno
ng'amalayika
nabo ne badda
ebbali. And they went back to the city of God. As I reached there in the jail of heaven,
thousands
of angels in the city of Jerusalem of heaven. They told them, we have no work to do.
We have
to fulfill God's word. But the church kept up on God's word. They are in stories. Religions are in stories.
Bishop to Mulindi lole tekigambo.
A bishop to bring the word.
Na tugamba mugende muri mengudo.
You go and dig the road side.
Ezo mirimu zaba chairman sebo.
The work of LC chairman.
Weta age mirimu je kanisa jo kuleta omusana gwe chigambo.
Of church to bring light of the word.
Akati bishop to kuli uri.
Bishop you come.
Leto omusana gwe chigambo.
But the light of the word.
Oda mutugamba mugogoro.
You're telling us you go dig on the wells.
Ezo mirimu je aba chairman.
The work of local council chairman.
Katonda buli muntu yamuwa obuvunanyizibwa.
God gave every person a responsibility.
Kati bwe mukoleta omusana gw'ekigambo.
Instead of bring of the light of the word,
odda mugamba naffe government,
we to
government, otuwa omusaala.
Did made them give us salary.
Government yakuteeka mu kuweereza.
Government put you in that ministry to serve.
Saba omusaala okuva eri Katonda.
Ask salary from God.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
Name of your name, Uruganda.
But in all brethren,
armies
of angels on our side.
I have
moved these words and I'm moved by them. We've spent one year here. We've never preached door to door.
Naye bamalayika ba Mukama mwe bali bakubiriza abantu.
Angels of God are stirring up people's hearts.
Tetusaba kulekana nnyo.
We don't pray to make noise much.
Katono mpola manya. Nga bakoze.
They've worked on you quick.
Zendabye bintu nga byangu.
I've seen things very easy.
Omwoyo wa Mukama buli wabeera kusaidia.
The spirit of God is on our side.
Ngatuyina negira bamalayika kusaidia.
Armies of angels on our side.
Ebintu byangu.
Things are very easy.
Elisa agambe ekintu kimu.
Elisha says one thing.
Leta ebidomola bya butto.
Jerry cans of oil.
Nga manyi waliwo abagenda okukola butto.
They are those who are going to make oil.
Mukazi nakunganya ebya.
A woman gathered.
Yonna byonna ebidomola by'okukyala.
Jerry cans of the village.
God has to put the church on the top. I saw bands of angels coming and camping the world. They told me one thing. If you do what God tells you,
tell them
every truth in the Holy Spirit. We begin from there. Right now I began the work. Releasing truth. You get it. God to be for you and to be another one. All of us, for he created all of us.
He
walk with those on your side. Not to be that God
Apostle.
God of apostles, come and save me.
Yes,
praise Jesus so much. Those words we've spoken of angels of fire, they push us to get explained the second portion of the court.
Wrath
pages the holy.
Anytime
you move in the truth, angels of fire will serve you.
When their
court says that pages the truth, who is the truth? Group of angels, you can ask them. If the angel of fire comes away, you can tell him, explain me of your code.
And
that prayers the holy. The true.
With
the key of David, he who opens, no one shuts.
He
who closes and no one opens.
No,
tell him, explain me each part.
Separate
him from the fallen angels. Angels
are
with us, and they appear in the world.
The last
final they too want to wind it up with us.
You
not realize it well. But I know God is revealing it to you. Explain that thing is the truth.
Mazima.
The truth.
Christ, Yesu,
Christ Jesus our master. Means this group knows well Jesus. If you get an angel not knowing Jesus, like the angel Gabriel who appeared to the Muslims and he didn't know Jesus is the Son of God and gave them a Quran not knowing that.
The
rightful angel from seven groups of angels, he knows Jesus is the Son of God and he is the Word of God. Praise Jesus so much.
Now,
as we explain the part of this code, that is the true of our Lord Jesus.
He
speaks in John 1:14, John 14:6, and he tells us this. John 14:6.
Yesu namugamba nti nze kubo namazima n'obulamu.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Tuchimanyi nti ayo watu wayogera wa mazima.
That is the truth.
Mazima ye Kristo.
The truth is Christ Jesus.
Mwanga muyokana 14:6 mukaga atugambi.
John 14:6 he tells us.
Yeye kubo.
He is the way, the life, and the truth.
This
word you may say you knew of it. But there is this truth. It's going to broaden that you realize him.
Yes,
praise Jesus so much.
For
first and foremost,
this
proof we know of as Jesus. First of all, he is the Word of God. Like Revelation 19 from 11 unto 13. Being the rightful truth,
you
push us to see that he is the Word of God. Let's read and hear. Revelation 19 from
11.
Yes,
praise Jesus.
He
who sat on it is called faithful and true.
And
down here they explain the next verses. Revelation
19:11. Asale misango era alwana.
Yes, you
praise Jesus so much.
Obutuukirivu
in righteousness,
asale misango
carries out justice
era alwana.
And he fights.
Kitegeza ye mukuru owejja ateya.
He is the Lord of hosts.
akuliramu ebibinja byonna ebyamalayika
omusanvukitegeeza
bamumanyi nga high commander
means they know him as the high commander
hali waggulu ennyo obuduumizi
the most high the commander
malayika ava mu bamalayika abatukuvu
angel from the holy angel
tayinza kubuzaabuza nti takimanyi
can't confuse you he doesn't know of this
kubikulirwa sura ya 19 olunyiri lwa 12
Revelation 19 verse 12
era amaaso ge gwe muliro ogwaka ne ku mutwe gwe engule nyingi era ng'alina erinnya eriwandiikiddwa omuntu yenna lyatamanyi wabula ye yekka 13 era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi n'erinnya lye ne liyitibwa kigambo kya Katonda
erinnya lye ayitibwa
his name is called
bw'oba oyagala okutandika okumanya oyo ow'amazima
if you want to begin know the one of truth
era mazima
and the truth
mukama waffe yesu
our lord jesus
step esooka ya kumumanya nti ekigambo kya Katonda
step is to know him as the word of god
kitegeeza nti malayika ow'omuliro yenna
and the angel of fire
era bw'agamba nti nzize okuweereza naawe
have come to serve with you
naye eva mu kibinja kyamaleka b'omuliro
come from group of angels of fire
n'omubuuza nti kyakumeka
ask them it's half the now which group
kibinja kya mukaaga
that is the sixth group
mukolera mwoyo ki ku myoko sanvu egya
Katonda in which spirit among the seven spirits
nti mwoyo w'okutya mukaaga
that is the spirit of fear of god
yesu yabazibwe
praise jesus so much
kodi ya mweriki
what is your code
naajogera n'atuka kanyomero bwati bwayogera
ow'amazima speak the which part that faces the truth
n'omubuuza oyo yali
ask him who is the truth
nakutwala mu yokaana 14
mugaa take you John 14:6
nagamba
they tell you
ye yesu
it is jesus
n'omugamba aha njagala nkakase ajja ati okuba amazima
tell him I want to prove how does he come to be the truth
nakutwala mu kubikulirwa
they take you in revelations
kubikulirwa eyo 19:11
revelations 19:11 at the party
erinnya lye ttufu ye kigambo kya katonda
his rightful name is the word of god
ono gw'olaba
this one you see
yaliwo nga ne goodness nga
kumaa he was there before heavens and earth existed
kusinzira mu yokaana 14
according to John 1:14
kigeza batekeddwa okubanga bamumanyi okugenda ewalira ewala ddala
no him going deeper like that
somere ko yokaana
read for us John 1:14
yokaana esula esooka onyirirwa 14
John 1:14
kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
kigambo gwe twalaba ye yajja wano
the word is the one we came we saw coming here
n'ayambala omuntu mulaba eno mu kitiibwa ky'omwana
clothed flesh we saw him in the glory of the sun
naye bwe yali tannaba kujja ku nsi kuno
before he came on this world
yawandiikibwa mu kitabo kino
he was written in this book
omuzingo guno ogw'ekitabo
this scroll of the book
kyekiva guyitibwa ekigambo kya katonda
that is why it is called the word of god
kitegeeza nti malayika alina okubanga akimanyi
means an angel must be knowing this
kristo yesu okuyitibwa amazima
that christ jesus could be called the truth
byebyawandiikibwa ebyamazima
those are the scriptures of truth
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
kyava ayogera mu Ebulaniya essuula eye 10
nyo mukaka that's why he speaks in Hebrews 10 verse 6
ngagamba bwati
and he says this
Ebulaniya essuula ya 10 olinyolo mukaga
Hebrews 10 from verse 6
tewasime ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi olw'omusanvu ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako okukola byoyagala ayi katonda
omuzingo guno temugulaba ogw'ekitabo bayibuli
pro of the book don't you see it
mpozi tuguyita linnya ki
what do we call it
kigambo kyani
the word of god
tewabayo malayika ajja n'akugamba
ekintu
ekitali mu byawandiikibwa
n'okikkiriza
oba nga akinyoddemu oba nga akyongeddemu kubanga bakimanyi bulungi
nti
mazima y'ono gwe
tukutte
ebyawandiikibwa eby'amazima
yesu
yebazibwe nnyo
praise jesus so much
yasooka okujja mu muzingo gw'ekitabo gwamuwandiikibwa era nga bw'oyongera okunyonnyoka koodi
eyo
eyongera okulaga nti ye mukama waffe yesu bwe yatuuka ku
nsi
yagamba nti twali tunoonya mu byawandiikibwabatulowooza biyimiridde ku bwabo
byokka
n'agamba naye ebyo ebyogero ebibi nga kigambo katusomeyo mu yokaana
5:39
munnoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutagwawo
luddemu bulungi munoonya
yokaana essula ya 5:39
John chapter 5 verse 39
munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutagwawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange
n'abagamba ebyandikwa byonna byolaba yekigambo
all scriptures is the word
byoge bitegeeza bibi
they all mean his
ebibye biriruddam
where are his
angulire ekintu kimwe
ekirala let me tell you another one thing
mukodi ebwati bwayogera mazima
that code that thing is the true
abagamba
he said
ebisolo byonna byosomako
mu all animals you read of here
ebiwuka
the insects
bamalayika
the angels
babe
they are his
ye mazima
he is the truth
nomuka gosa
even the oxygen you breathe
ye
that is him
ye mazima
he is the truth
omuti gworaba
the tree you see
ye mazima yoyo
that's the truth you are seeing
ejetufu kiriwa
the truth is where
amazima galiwa
the truth is where
nawe kenyini
you yourself
wajibwa kuye
you have gotten from him
ye
kweli you are him
yes ye mazima
praise Jesus
waliwa wataji
is there anyway is not
where you get a kumazima ye mazima
speaks of truth is the truth
nawe kwera bakomwa obula mazima wali
but they see truth is there
mazima yesu wali
truth Jesus is there
era otunulira kumoddo noga abula banna
at the grass you say
ne mazima kati nkulaba wonna
truly I see you everywhere
kati bulijja abantu banonya amazima
all long people thought for truth
yes he was
praise Jesus
nina wakenyini nawe gwe kitondo
che yourself you are a portion of the truth
wakubori mukubura kati
because you are getting lost right now
ugano kukiriza mazima ati nawe oli mazima
you believe truth that you are
now oli omukitondo cha yesu
you are a portion and a part of Christ
kati wanu waliwo
now here there is a problem
bulijja chigawa tubashigena
ngoko people never went deep in that word
nili kubo bulamu na mazima kitegeza
truth and
the light what is mazima
what is he the truth
chichi
what is that
ati ono sikitufu taliwo
is this not the one here
ono sikitufu
is it not the truth
ono chitundu tundu cha mazima
the portion of truth
kumanyia gaya na chigamba
you know when you say he told us
gokolero yo muganda
when you do something for your brother
you done it for him
and that how comes
chije chinga ngati chikolero
how comes I've done it for this person
ndi walingo ali mwavu
ne you are poor
wali mumvuba ne kuchalia
a prison I visited you
walinga weta gane ko ihamba
he did I helped you
yo mwachi kolero yo
when you want for that one you did for
Sophia
we want that
how mazima
yet he is the truth
akati abagana bulijjo yesu mubudde kubuzibu
Jesus is hey, hey. On a problem
kubanga ali wonna
he is all over
amina
kungomero yabyo namujja kitege
it of it you realize it
ndi bulijjo yeyi
that although it's been him
ye mazima
he is the truth
era mateli malaika mutukuvu atachimani
so pole ejo
ndi neba malaika wadenga we bali te bali woku bwa
no angels they are not there by their own
Bible chive mwogera ko Yohana
the Bible speaks of him in John 1
Yohana isule soko nyorosoka paka oroku sat
from verses 1 to 3
atuitembwa ngobude kutulese
quickly pass through time is let us
Yohana isule soko nyorosoka
John 1 from verse 1
kuluberebere waliwo chigambo naba awali katonda chigambo naba katonda olinyolo kubiri oyo yaliwo kuluberebere awali katonda olinyolo kusatu ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era watali ye tewakolebwa kintu na kimwe kyakolebwa
gworowooza ku buli kintu ekyakolebwa kune kunsi
everything made in heavens and earth
oyali taliwo bakikola
when he was not there did they make it
batola ku ye ne batuwafere
na mugulu ne kunsi from him and they gave all of us in heavens and earth
emiti
the trees
ebinyonyi
the birds
ebiwuka
the insects
uyo
is the one
wategedde mukama wabakama
you realize the Lord of Lords
Yesu
Jesus
atundo butubulira Yesu tali mu
we hear Jesus
tali mu mamotoka
is not in the cars
tali mu mayumba
is not in the houses
vanga nayo bizimbi bwa muiye
those two are built within him
what do agare you are done
someone says that
kadi wachibanga kye kye kwechiri
that's how
we not vuna
all of us let's bow for him
and ye fei
kadi katugurumije let's bow before him
vanga kubujuvuwe kwetwawewe
from his fullness we are given
njagalo kirize Yesu ategereke
and what you believe in Jesus you know well
ngade ku tuna ku muntu eyachama
when you look at someone perverted
no ane kuweka ama mazima atenga uli kitundu che
yet you are a part of truth
yes you have
praise Jesus
yokane mkumina mkaga cha vaga
John 1:16 that's why he says
tunyonyola katunduka kodi yaba malaika abo muliro
of the angels of fire
bwati bwayogere oyo abazima
yes the truth
yokane sulesoko nyolwa 10
John 1:16
kubanga kukujula kwe fefe na kwe tuwa wewa
ani aliwonga siye
who is that is not him
kanguye singa no na unawe tulimukune kusi
all where we are in heaven
yesu singa ya aliwa singa
tulivu Jesus would have occupied there we would have been there
na yefe kubujuvuwe
all of us from his fullness
we
were given
omoyo go
your spirit
kitundu tundu ku yesu
a part on Jesus
ye muzabibu kwa danao
the truth bind you to your a branch look you
had
refused to bear fruits of righteousness and you have been cut off speak that thing the truth
you cover
you see where you're going and
you've
got lost
come
back from the truth you were gotten from.
But what do we need to do
with the gospel salvation?
The
level of understanding is on to.
We shall not tell you.
Jesus is the way, the truth, and the life. We shall explain why he is the truth.
Now
you too reach to prove. I came from him. Why I rejected myself. The proof this world has
made.
You've been rejecting yourself. You reject Christ, yet you're rejecting yourself. Yet Jesus is the truth, he never commits sin. And you argue over yourself. After we were gotten from Jesus, God was pleased peace in heavens and earth to be in him.
Would
still occupied wherever there is heavens and earth. Gotten from him and we to appear to manifest. All creations in heavens and earth. When I look at the tree grow right there,
I see when
you put yourself in that tree, you're there. Gave insects, birds, and animals. They came from him.
Bible
explains
in
John 1. It's verse 4 and 5.
It
speaks this.
Yokane sule soko ninyolokuna. Obulamu bwali mu ye. Obulamu nebubu omusana gw'abantu.
Munnango obulamu bwali mu oyo.
Life was in him.
Natuwako.
He gave us a portion.
Ati gw'okulaba eno wabweru olabe bw'oti.
You to see outside to see.
Yoyo kitundu tundu kyegwe munnango.
That is a portion of him within you.
Buli ekiri n'obulamu.
Everything with life.
Kyaggibwa ku
ye. It was gotten from him.
Nechiwebu omubiri.
It was given a body after.
Tovula bage mazima.
That's why he is the truth.
Utegede ekigambo mazima
de kigenda. Understood the word truth where it waits.
Wango baddo obulira abanoka ye kuba obulamu nga mazima.
Which is the way, the truth, and life.
Mazima kyeki.
What is truth?
Obakati byonna obulamu obukwasaganyiza n'amazima.
Handled life and the truth.
Obulamu ekitontomu kye yakuwa.
Life is a portion he gave you all.
Kye yawa ku butonde bwonna obulimu obulamu.
Which he gave up of all creations with life.
Nebulabika nga ye ye.
And they appeared to be him.
Kati ekyokubeera ekkubo ky'ogenda okunnyonnyola.
Now being the way, it's what you're going to be explained of.
Ekkubo erisooka ery'okulabisibwa kwaffe
eri mu ye. The way of our appearing is in him.
Tewandibadde ono ekkubo eryakuleeta obeerewo liri mu ye.
The way which brought you exist is on him.
Yes, he was with
praise Jesus so much.
So,
when he tells us he's the true vine,
nothing,
and we too are branches, right now we believe this word. That's why he tells us in John
15,
I am the true vine,
and
you too are branches. That which never bears fruits, it is cut off, thrown outside, in hell,
gotten
out from the day of judgment,
and
cast it in the lake of fire.
Jesus,
without me, you can do nothing. The truth is, he is the truth. Everything you see really happening. A little portion of his.
Things
in heaven and earth are within him.
Where
you run from his spirit. Now his truth is spread everywhere. Though he's rejected today. Those who reject he himself. Let's end with these two scriptures.
Bible
says it's the rock from which we were cut. We to be able to exist. According to Isaiah 51 and verses 1, he speaks this.
Isaiah, Esulayata no mwem, orinyori soka.
Isaiah 51 verses 1.
Mumpulirize, abagoberera obutuukirivu, mwabanoonya Mukama, mutunulire olwazi kwe mwatemebwa, n'obunya bw'obuya kwe mwasimibwa.
Yes, yebazibwe nnyo. Waliwo olwazi kwe twaggibwa.
There is a rock we were cut.
Okusobola okubeerawo emyoyo
yaffe. Able to exist as our spirits.
Egy'obutonde bwonna mu ggulu ne ku nsi.
All creations in heavens and earth.
Twaweebwa ku bujjuvu bwa Mukama waffe Yesu.
Given from the fullness of the Lord Jesus.
Nsaba ekintu kimu.
I request one thing.
Oleme okusagaasagana mu mazima ono.
Don't joke with this truth.
Kubanga gwe kennyini oli ttabirye bulijjo.
Yourself, you are a branch of
him. Okubeerawo kwo kwaggibwa ku ye.
Your existence was gotten from him.
Toyinza kwegaana gwe ttabi mutiigwo.
You can't reject your tree.
Nga gwe oli ttabi.
And you are just a branch.
Okubeerawo kwe yasiima.
Existence was pleased.
N'agamba bakendeeze ku nze.
Let them reduce of me.
Babeerewo nabo.
That they exist.
Laba bwe yakukkiriza obeerewo.
Everybody accepted you believe.
Akano omwegaana.
Now you reject him.
Omanyi lwaki batugamba twatule nti Yesu ye Mukama.
You know why they tell us confess Jesus is Lord?
Kubanga bwe twaggibwako naye tubadde tumwegaane
bwanga lyo. Gotten from him yet we rejected him all along.
Ye mazima.
He is the truth.
Buli ky'olaba kye kituufu ye ye.
Everything is the truth is the one.
Okuggyako obutali butuukirivu obwo.
Except that unrighteousness.
Obukoleddwa okuva eri omubi sitaani.
Which made from the evil Satan.
N'agenda ng'abubonya mu bantu ku baana ba Katonda.
Spreading the people and the children of God.
Waliwo ensonga.
There is a reason.
Lwaki Yesu yajja okutuzaalirwa omulundi ogwokubiri.
Jesus came to birth us the second time.
Ye yatuzaala ogwasooka.
He birthed us the first time.
Ye lwazi yatuzaala.
He is the rock who birthed us.
Netubula.
And we got lost.
N'agamba n'ogenda nnoonya abaana.
He said I have to go seek for the children.
Omanyi ebyana we bisiriwala mu nnyumba.
When foolish. Eh? The children get foolish.
Abagamba bisiru nga nnyina waabyo.
They are foolish like their mother.
Kyovula aba yasalawo nga nnyina w'obutonde.
Sigamba
nti yabubiika.
Not that nga abakazi
we bazaala.
Make them as women give birth.
Wabula yawuwaako ku bulamu bwe ne bubeerawo.
Give them a portion of their life.
Bwe twali tufudde n'agamba kampeyo obulamu
obulala.
Mbawonye abaana bange mbakomyewo.
Give them my children, restore them.
Era najja nakkiriza obusirusiru bwaffe n'abwetikka.
Except that foolishness he carried it.
N'anoonyeza ddiri yali
libuzi
okutuzza ewaffe
ku lwa
era n'atwanjula eri kitafu kubanga teri ayanjula mwana okugyako
nyinawe
era maama wo najja kusiŋŋaana
eyo
nga wadde yakuwa oli wa myaka 80 n'agamba nti osi gye
bakuzaala bath you in that house
nkakasanga dda toyinza
kunywererayo never settle in there.
Ula yagamba twegaana Yesu naye nga tutatwanjula eri kitabu.
Christ will not introduce us to the Father.
Ye nnyinaffe okuva ku lubiribiri.
He is our mother from the beginning.
Twatuulibwa ku ye.
We were gotten from him.
Ne batuwaako mu
bulamu. And he gave that life to us.
Twali tubuze.
When we got lost.
N'asalawo okujja atunoonye.
He decided to come to seek for us.
N'asalawo atufiirira ate mwatuzuukiza.
He died for us, raised us up.
Atuwa obulamu obw'okubiri.
Give us the second life.
Kubanga olwedde twali tumaze obufiirwa.
Already we had lost that life as us.
So kusaba ekintu kimu.
Now I request you one thing.
Mu koodi y'ekibinja kino eky'abamalayika.
In the code of the sixth group of angels.
Eky'abamalayika eky'omukaaga.
The sixth group of angels.
Bamalayika b'omuliro.
Angels of the chain.
Abookyamanyi g'ekizikiza n'emisimu gyonna.
Angels of fire who burn the power of the
bakikola mu linnya lya Yesu.
Which works the name of Jesus.
Oya mazima.
That is truth.
Nsuubira weeyongedde okutegeera Yesu
yaani.
Toddamu nakubuzaabuzibwa mbu ate Yesu simanyi oba Katonda simanyi oba biki. Ebyo byonna aba akyabiwakana n'omugamba
nze
tosobola kunzijja ku Yesu bwe navaako okubeerawo kwange kuli ku ye. Sandibaddewo. So nga tukomekkereza
ayogera
mu Bakolosaayi essula ey'okubiri onyira
13
ono ye mbeera ebireewo obutonde bwonna twaggibwako oyo n'amala n'agamba kati ate nange
wadde
nze bavudde mu nze
nange
nzikakkanye kanfuuka
omwana
ayogera eri kitafu
so
ngaate yatandika naye ngaera naye
kikaera
naye katonda
yiwula
okuba obutonde bwonna bugune ku
nsi
wajjibwa ku kristo yesu
yasalawo
era abeere omubereberye w'obutonde
bwonna
batusome
tuwulire
Bakolosaayi
essuula esooka onyire 15
Colossians 1 verse 15.
Bakolosaayi essuula esooka onyire 15.
Colossians 1:15.
Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye w'ebitonde byonna. 16. Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi ebirabika n'ebitalabika obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba ba masaza ebintu byonna byatondebwa iye era ne kululwe 17 naye ye w'olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye
ebintu byonna bibeerawo mu ani
all things hold up within him
Whatever
is in heaven is on earth.
They
were gotten from him.
And
they were led by him.
It's
the body of heaven, Christ making up heavens and earth. That is the truth. Just as all things we see them. And he moves on explaining and says,
Colossians 1
18.
Boyamalo okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe mu ye okutabaganyisa oba ebyokunsi oba ebyomuggulu
ebintu byonna
all things
ogone kunsi
the heavens and earth
bibeera mu Kristo Yesu
they are within Christ Jesus
eranga n'obulamu bwabi bwaggibwa ku ye
even their life was gotten from him
so bwati bwayogera ow'amazima
that thing is the holy
ayogera amazima
he who speaks the truth
oyayogera ye bwati bwayogera amazima
that thing is the true immediately know is Christ. Everywhere he is the one.
He's
the one who appears. Though many of them reject him.
The sixth
group of the angels.
And
all the other groups know that.
All
things in heavens and earth.
They
are in him. And they are his.
Yes,
praise Jesus so much.
Sigenda kusuka wano.
I'm not going to go beyond this.
Ebyawandikwa bingi nnyo ebyogere ensonga
bwe zi. I'm only speaking of this issue.
Naye ngenda kusaba oyimuka ku bigere
ebyo. I'm going to request you stand on your feet.
Olinnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Tujja kudda okunyonyoka akatundu ak'okubiri.
We shall come back again to the end of the third part.
Bwati bwayogera alina ekisumuluzo kya Dawudi.
That faces you with the key of David.
Ekisumuluzo ekyo ye Mwoyo Mutukuvu.
That key is the Holy Spirit.
Come
to pass not by power, not by might, but by the Spirit of God. After David was anointed, the Holy Spirit came upon him
and
let him open for him all doors.
Who
all want to know of the key of David and those who want to be getting of it.
But
remember, our Lord Jesus told us, I have given you a key, but we did not know what he had given us. He had given us the Holy Spirit and his power
to
open us all the ways. This welcome group of armies of fire.
They will
begin fight for the latter church.
Pass
through, burn every power of darkness.
In
the false prophets.
The
false apostles,
in the
beliefs of the
Satans,
the religions of Satan,
as
the wizards and sorcerers,
and
all sicknesses of Satan, those who attack our lives,
those
who bewitch your work,
you
raise that prayer,
for
God told you,
in
Philippians 4, verse 6,
tell
him what you need through the prayer. In the repentance and the thanksgiving. And he told you what you lose on earth
is
lost in heaven. What you find on earth,
then
it will be bound in heaven.
So
now, you are waiting to release that word.
Remember,
John 15:7. If you abide in Christ,
and
his words abide in us,
then
we ask what we need is given us. Let's raise that prayer
to God.
Father Almighty, we first thank you.
You've
added us to revelation.
Spoken
Proverbs is saying,
without
a revelation, my people are destroyed. Right now, Lord,
you've
brought revelation, which is in knowledge.
You
spoke in Hosea, that your people
have been
destroyed for lack of knowledge. But Lord, today,
we've
got
netweyongera obuyinza wayogera sibo kabaka ng'osinzira mu ngero n'ogamba nti afuna amagezi yeeyongera amaanyi afuna okumanya yeeyongera obuyinza mukama tumaze ofuna okumanya okuli mu kigambo kye kuba omwoyo omutukuvu atuyigiriza okugasa nga leero kubanga watusuubiza mu Yokaana 14 olunyi olwabiri mu omukaaga omwoyo omutukuvu bw'alijja alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna weebale mukama kubanga omwoyo omutukuvu atujjukiza ebyawandikibwa ebyamazima atubikulidde amaanyi agali mu kigambo kyo bw'amaze otutegeeza mu Zabbuli 13:19 nti bamalayika abazira b'amaanyi abatuukiriza ekigambo kyo era leero tutegedde mukama nti waliyo bamalayika abatuukiriza ku bikwatagana n'omuliro era bwe watuwa obuyinza okwokya emizimu amaanyi g'ekizikiza ne kaakano tutegeera obuyinza bwaffe obw'omwoyo omutukuvu obulabikira mu bamalayika ab'omuliro tuwulidde mukama okusinziira mu kubikkulirwa essuula ya 14:18 nti waliyo egira bamalayika malayika akulira omuliro ssebo kabaka ba kabaka kyenva nkusaba otube malayika w'omuliro ajje kankano mukama ng'atoola omuliro ku kyoto kya mukama ekya zaabu mu Ezekyeri 10 ayi kabaka ba kabaka akulemberemu ekibinja ekyabamalayika b'omuliro abakampinga ku mulembe gwa bassekabaka ekyokubiri essuula ey'omukaaga onyole 15 paka olw'20 bamalayika b'omuliro abaakolanga wamu n'erisa sebo kabakabakabaka tubaaniriza ne leero okujja okwongera okutuweereza bayibuli egambye mbemulaniyo essuula esooka 13 paka olw'14 nti bamalayika gye beyejjumibwa nga bagenda okuweereza abagenda osikira obulokozi mukama twalokoka twayatula obulokozi twasalawo osikira obwakabaka bw'omuggulu tusaba egira malayika b'omuliro olunaku olwaleero okuyitamu n'ebyokulwanisa ebyomuliro okwokya amaanyi gonna ag'ekizikiza ne mukama tulyoke tubeere n'amaanyi ag'ekigambo kyo kubanga obwakabaka bwa katonda si kulya na kunywa naye ekigambo n'amaanyi leka tulabe amaanyi agali mu kigambo kyo egire bamalayika b'omuliro bayibuli egambye bakolisa ekyokubiri essuula ya 10 onyola okuna tyebyokozesa ebyokulwanyisa ebyentalo zaffe si byamina musaayi naye byamaanyi n'okumenya ebiko mukama ku mulundi guno tusabye ekibinja kya malayika eky'omukaaga malayika akutte ekibinja ky'omukaaga leka ayitemu n'omuliro okwokya amaanyi bonna ag'ekizikiza mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu sobo kabakabakabaka waliyo amaanyi agali banabbi b'obulimba abatuma ab'obulimba abasumba b'obulimba banabbi ab'obulimba banabbi abaloko era abasamize tutumegera malayika w'omuliro okuyitamu okwokya emizimu amaanyi g'ekizikiza bamalayika baagwa abadde bakozesa okuloga ekkanisa ate ne beefuula abagiwonya kubanga wagamba omusango gutandikira mu nnyumba yo leka mukama kisokere mu kkanisa ey'obulokozi otusunsulemu bonna abadde batwerimbiseemu buli banabbi b'obulimba abatuma b'obulimba abalina amaanyi g'ekizikiza tusindika malayika w'omuliro nabo zaakaliya essuula esooka olunyole 18 paka 22 bamalayika abasanguzi bamalayika abafefe muyitemu kankano mu nsi yonna bamalayika b'omuliro wonna awali amaanyi g'ekizikiza nga geerimbise mu kkanisa y'obulokozi muyitemu mwokye amaanyi g'ekizikiza mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu gonna amadiini agaze n'amaanyi ag'ekizikiza tusooka okusaanyaawo amaanyi g'ekizikiza ngatutuma malayika w'omuliro malayika w'omuliro nga mulayika Sodomu ne Ggomola mu lubereberye ne kankano yitamu n'omuliro ogwokya okwokya amaanyi bonna ag'ekizikiza yitamu mu bwengula bonna amasasa yitamu biwonvu yitamu madiini g'ekizikiza amadiini alimba enzikiriza z'obulimba obulokozi obwabulimba kakana ateera oyitemu masabo ne mubuloko bwonna ne mukusamise yokya amaanyi bonna ag'ekizikiza malayika w'omuliro yitamu n'omuliro ogwokya yitamu n'omuliro ogwokya okwokya ku kyoto kya mukama ekya zaabu n'enkumi ezabamalayika b'omuliro okwokya amaanyi bonna ag'ekizikiza mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu yokya malayika w'omuliro mutume kumamalaika w'omuliro ayitamu okwokyamaanyi gakizikiza ayokye amaanyi agaddogo obusamise byonna ebyerimbise mu kanisa y'obulokozi mu madiini mu masabo obulokole obusamise byonna bitekebwe wansi ekanisa ya mukama ey'ebikola by'abatume eyasaanyaawo amaanyi g'abalogo nga simooni eyali ayina okuliriza ensi n'obulogo bwe era nenga mu lubereberye mu linnya erya mukama waffe yesu nga mbikola batume esula 13 oyo nabbi obulima omulogo eruma we baamusiba amaaso leka bamalayika b'omuliro abaakola ku mulembe gw'erisa masekabaka ekyokubiri esula y'omukaaga olunya lw13 n'okukiira okya amaanyi gonna ag'ekizikiza agali manabbi obulimba abatume ab'obulimba mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu malayika w'omuliro kankana okwata mu kibiina kino oyo kyendwadde yokyendwadde zonna bayibuli yeeraga mukuva esula ey'okuna obalabika malayika mumpaja ey'omuliro mu kisaka eky'omuliro naye kyali tekijja naye musa bwe yatuuka ku kisaka ekyo natasaba katonda ffe mukuva esula ey'okuna ne bamugamba ateeka omuko wansi ne bakufuula omusota ne bamugamba akwate mu kifuba kye omukono gwe ne gufuulibwa olwazi malayika w'omuliro kaakano ng'oyita mu baana ba katonda nga tobookya naye ng'oyokya endwadde siriimu kaasa n'ebiringa ebyo obyokye na buli maanyi ekizikiza akabadde mu musaayi gwabwe nga tunaasirwako nga tumaasirwako amazzi ag'ekigambo okugibwamu omwoyo omubi tulyoke tusobole otutuuka mu kifo ekitukuvu eri katonda waffe okumusaba nga tugwanidde malayika w'omuliro kisinkana abalwadde abalina siriimu abalina kansa abalina endwadde ez'enjawulo oyo kye endwadde ezo saanyawo endwadde saanyawo endwadde saanyawo endwadde mu linnya lya mukama waffe yesu twabikuliddwa mukama ti mukama waffe yesu wali tokola kulwo wekka kubanga matayo 12 28 agamba bwemaana ngoba emizimu kuba omwoyo wa katonda obwakabaka luno amaze okubagira omwoyo wa mukama w'oli otukulembeddemu n'egira mwakaba omuliro era mu kaseera ke kamu bamalayika abaweereza ne yesu kubanga omusajja yalina okukkiriza yagamba mukama waffe yesu nti kankano togwanidde kujja mu nyumba yange naye nze ndi musirikale nkuba amagye ne gakola n'amaane gayita gajje naawe otumagago mukamawe waffe yesu watuma gire bamalayika neriwonya ne kankano bamalayika bamuliro mwonye siriimu mwonye endwadde zonna kuba omwoyo omutukuvu muzuukize ebibadde byafa abasibe b'amaaso abaggavu b'amatu abaalwala emitwe abaalwala mu ngeri zonna kubanga mukama yatugamba mu matayo 10 bawadde obuyinza ku ndwadde zonna okugoba emizimu n'obuyinza bwebomwoyo omutukuvu bikola batuma essula esooka onyola 8 omwoyo omutukuvu alijja alibawo amaanyi tulabye gire bamalayika ab'amaanyi bamalayika b'omuliro okwokya endwadde okwokya kansa buli kika kya bulwadde zebakabakabakabaka leka bumalibwewo mukama ku mulundi guli tubadde tutaaga okuwonyezebwa nga bannabbi b'obulimba n'abatuma ab'obulimba baatusimbisa layini nga tulina sente okugula ebyamagero naye watugamba matayo 10 onyola omusamula olw'omunaana tituwereddwa buwa naffe tuwe buwa tumanyi ng'ekirabo ky'omwoyo omutukuvu tewali ayinza okukigula era nga tumanyi bamalayika otuwadde bawa obatuma okujja okutuweereza leka abantu bano bawonyezebwe awatali bigula awatali byakusasula naye gire bamalayika nibakolemu omulimu olinnya erya mukama waffe yesu omwana akatonda omulamu mukama akuwa omukisa wetu eriro